Ate boba nachiwa bafayo kudembe ye mkwese ye mitimbagano benyamide horwe ngiri ye chigwa tukira heyo kusara kubwelezo wa internet ngibaga manchongwe de okukosa emirimu egikolebwa ku mitimbagano mu Uganda akwile vya mateka mchitongole cha vya mateka mchitongole chigataba nachiwa bafayo kunsonga eze dembe heriobuntu kukwese ye mitimbagano cha unwanted witness Alan Kigozi Ssempala ategeezezza nti tewali mbeera yonna etuusa gavumenti kubanga ejjako intaneti n'ategeeza nti kyongera kwoleka obutta bwa natagambwa kuba gavumenti ya Uganda bwebekola emirimu gyayo. Kigozi ategeeza nti okujjako intaneti kumaze okukosa bavubuka bukadde na bukadde mu Uganda ng'obulamu bwabwe bwesigamye ku mirimu gye bakolera ku mitimbagano egya intaneti. Wabula ya kulira Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo watangaza nti wabikoze mu bulumi na ye uluka kasanti ya kauluka beda umu butebe nkevu no kweri ndange gwanga okwe gwanga bwa eranga abadde baino kuchikola watali kustufuna cha kusala wachirala tukagumize gwanga nti obuwelezo ba internet mbitongo libya government yenkizo busigaddeko wakati mu kwegendereza okwa maanyi.